This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, bapulapuli, bakaridio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene kelona ohleli nani nangalena injikalanga nangobuke ubusuku ndiyanibulisa baphulaphuli xelela ke umakhelwane, xelela abantakwenu, xelela abantwana bakho, uvelile ukunomathotholo, zashunyayelwa iindaba ezilungileyo, washunyayelwa uKristu, bashunyayelwa ubabalo okanye lwashunyelwa ubabalo iGrace, lashunyelwa imfefe zikaThixo. Indaba ezilungileyo ziyashunyelwa kuRadio 7 to 9 a.m. Bathumeleleke leyo link bakhumbuze mabamamele. Kemphulaphula phambi kokuba ke sityatyadule siqhubeke sizawuthandaza. Ukuba ngabana kunendawo ebuhlungu emzimbeni nokuba uyagulelwa ngumntu apha endlini okanye ungumntu ofuna umsebenzi, thatha amaphepha akho xa ufuna umsebenzi wabambe ngesandla njengoba sizawuthandaza. Uba ke uyagula, ebeke isandla kule ndawo ebuhlungu okanye ubeke usandla kongakwazi ukuzibeka okanye ubeke emntwaneni wakho, umbeke isandla ezike sizawuthandaza ngemphulaphula. UThixo wethu siyamazi uyaphilisa, sibuvile ubungqina ke sibusherelwa ngabaphulaphuli abathe uThixo wabachukumisa, wabenzela izinto okanye waphendula izicelo zabo ngawo ke lamakhasi kawo ke lonomathotholo. Ngemphulaphuli leyo ndawo kuyo ke hibaredi ke masithandaze ke ngawo lo mzuzu. Bawethu namandla, our Father and our God, sisawuqala ke Thixo wethu namandla unyaka, Thixo wethu ophilayo, ndiyathandaza ke mzali, phatha okanye chukumisa abaphulaphuli, chukumisa ke mzali abaphulaphuli. Makuthi ogulayo, lowo ubeke isandla endaweni ebuhlungu okanye lowo ubekwe isandla, Thixo wethu namandla onke, makaphile ngawo lo mzuzu. Ndiyazikhalimela zonke izifo ezibaphetheyo ngawo lo mzuzu. Be healed right now. Egameni lika Yesu. Ndiyathandaza ke my Father and my God. Kwa sifo esibabambile, kwa hlobo lesifo, Thixo wethu phila masambe. Sibashiya abo babotshwe ngumimoya ngendawo, mayibashiye ngawo lo mzuzu. Egameni lika Yesu. Thixo wethu namandla onke, makuthi abo babebambe amaphepha abo okufuna umsebenzi, nawe nawamashishini abo, Thixo wethu namandla ngalo mzuzu, amathuba mawavuleke. Makuthi yonke iminyango abanqonqoza kuyo ivuleke, Thixo wethu namandla onke. Kungabikho mnyango sala uvaliwe, Thixo wethu ophilayo. Lord, egameni lika Yesu, siyayazi uba wena uyasiva xa sithandaza and awulibazisi ukuva, uyakhawuleza. Thixo wethu namandla onke, bawethu ophilayo, siyakubulela ke mzali, sikunikeza udumo, uzuko nembeko egameni lika Yesu. Siyabulela ke mzali wethu ngoba usiva njalo wena xa siku khunga sikuthandaza. Enkosi ke bawo, in Jesus mighty name. Siyabulela ke mphulaphuli ngokuba uthe wasijoyina nokuba uthandazile. Ke xa uthe wabufumana kubungqina, ingaphelanga leveki okanye leizayo, thumela kubungqina bakho. Uyandikrweca ke phaya kulamakhasi onxibelelwano uFacebook, ukhangele uvelile mbenene, uthumele ke. Ungandikrweca bucala okanye ungaposta phaya ke kwidonga lam okanye kwiwall, utsho uba ngabana mntakwethu nantsi into ethe yenzeka, ubuthandaza uthinda ndaba mbi amaphepha am okanye ndabeka isandla kum onda sibeka isandla kwimemba yefamily yam ibingaphathekanga kakuhle. UThixo wava umthandazo, waphendula baphila okanye amasango avuleka. Ubeke sowuthumela obobungqina ke mphulaphuli, siyabubulela ke, buyakhuthaza sitsho sikwazi nathi ke ukububalisa obobungqina obo apha kunomathotholo. Ukuba ngabana ke uye wathi xa usekwenzekile warhalela ukuzobushera ngokwakho, uyawundazisa, mna ke ndawenza malungiselelo uba ukwazi ke ububalisa obobungqina obo ngoku kwakho. Siyabulela ke mphulaphuli, masityatyadule ke singene phaya emxholweni isiqalo esitsha okanye new beginnings past part 2. So njengoba nchilo ke kule veki phele kuba ngabana ke le two part series ine focus points ezimbini ezahlukileyo. Now ke ngoku sijonga I focus point yesibini. Unyaka omtsha xa uqala uzisa isiqalo esitsha. Yile nto kufanelekile ukuba utshintshe le nto kuthiwa zi-habits okanye iziqhelo. Kunentetha ethi ke kwaXhosa, isiqhelo siyayoyisa ingqondo. Loo nto ke ithetha ukuthi anikwazi okanye awukwazi ukuzenza izicwangciso onazo okanye naziphi na izicwangciso onazo ziya koyiswa sisiqhelo. Meaning isiqhelo le nto kuthiwa i-habit is more powerful than any plans that you have. Very important to understand. Lento ekuthiwa yihabit okanye isiqhelo. It is more powerful, so powerful than any plans, than any desires, than any goals that you have. So if your habits are bad, it doesn't matter how good your plans are. Le habit yakho ebedayo iza kuzimosha okanye iza kuzichitha I plans zakho. Izokwenza ufeile over and over and over again. And if singajonga uyofumanisa bangabana wenza into enye rhoqo kunyaka inonyaka xa uqala unezicwangciso. Kodwa izenzo zakho kanye isiqhelo sakho indlela owenza ngayo izinto inye yona ayitshintshe. Singatshintsha izicwangciso, singatshintsha iiplans zakho zawo ngamnye unyaka. Ezalo nyaka zithi, ezalupheleleyo bezisithi, ezalowa bezisithi, zonke ezi plans ezi-different. But xa ujonga emva, nyaka nonyaka awugqibi nanye. Sometimes awuqali noqala nasinye isicwangciso, uyabhala nje ube ne-New Year's resolution yakho. But you never accomplish anything. Yintoni ebangela loo nto? Zii-habits ezimbi, zii-habits ezingabuncediyo ubomi bakho. So eyona nto ndifuna ugxila kuyo ke mhlawumbi namhlanje kukuba ngabana kunento ekufanele yenzekile, le nto ekuthiwa yi-mindset change. Kuyanyanzeleka. Well, maybe before sizapho masiqale siqhuba sizawuyapha kwi-mindset change. But kuyanyanzeleka ukuba ngabana kube nezinto ozitshintshayo, kutshintshe indlela zokwenza, kutshintshe i-focus. Uhleli nje nabantu, masiqale apho, unabantu ongabaxolelanga, ongathethiyo nabo, ongazange wathetha. Abanye benu bephulaphule njani, sathethi nabazali, awusathethi nabantwana. Akukhathaliseki ke uba ngubani omoshileyo. Noba kumoshwe wena, noba kumoshe wena. Uba nguwo omoshileyo kutheni ungahambi uyocela uxolo. Xana ngabana kungabazali abakumoshileyo, kutheni ungakuyozithoba phaya ebazalini. Uhleli nje nabantu ongathethi nabo, and loo nto leyo sisiqhelo sakho. Unjalo wena unabantu ongababulisiyo, wena unabantu ongabathethisiyo, wena unabantu ophepha indlela xa besiza ukuze ungadibani nabo. It's time for change. It's time for new things. It's a new season. It's a new year. And it has to be a new you. With a new focus. With a new conscience. It's time for that. So I want to challenge you, Gempulapula. Ubangabana, ngoku. Benezinto ezitshintshayo. So, unesiqhelo okanye unee-habits ezingabuncediyo ubomi bakho, unee-habits ezimbi. Lo nyaka umtsha brings a new opportunity to start over and change our habits or our bad habits. You see, the bad habits will never lead you to success. Benke ndathi le veki phele xa ndithetha that you are an expert on how to live your life. Nobody can ever live your life better than you. Noba bangakuimitator kangakanani, akekho umuntu onozaphila ubomi bakho ngcono kunawe. You are an expert in that regard. On how to live your life, the expert is you. God created you for that, to live your life. So you make the decision whether to live your life successfully or unsuccessfully. Masenze lo mzekelo. Masithi awufundanga uyanga esikolweni, noba waphela kumetric, noba izimeko bezisithini. First mhlamba uthi wena awuphiwanga ukhokrelekela awuphiwanga ubakrelekela uyafail esikolweni. Let me challenge you. Funda incwadi zenze umhlobo wakho. Buyele esikolweni ufunde incwadi uzenze umhlobo wakho. Lonto leyo kukuzichallenge, you are changing certain habits. Uthi no mna akuphumeleleki kum, mna ndiyafeyila, esikolweni ndiyafeyila, emsebenzini andifumani promotion, ezinto ezithile mna ziyandiphosa. Habits, change your habits. Very important. Ungabikho kwindawo apha abantu abathetha ngabanye khona apha abahleba khona. Athundumiso, blessed is the one ongahlaliyo kwimbutho yabagxeki. Ongahlaliyo. Unengxaki yohlala kwimbutho zabagxeki. It's time that you change your life. Change it. You are responsible. It's time to change things up. Shake things up in your life. Angekho ubone changes in your life. Unyaka uzofika nalo, lo usimqalayo uzophela. Uzophela ungaachivanga nto as long as you don't change things. It's your responsibility to change things. God gave you a will and an intellect. Ukuthembe ngazo. Ukunikeza intellect, wakunikeza will. Ukuze ukwazi utshintsha ubomi bakho. Ukuze ukwazi uthatha decisions that not only will they impact your life, but the decisions, ne actions, ezo impact people around you. Actions, ne decisions, ezo impact people that you meet. You are a person of influence, but as long as you don't behave like a person of influence, you will influence no one. So it's time to shake things up. Go to Isaiah 43, verse 18 to 21. Ucho ukuthi, musani ukukhumbula izinto zangaphambili. Ningazikhathaleli nezamandulo. NguThixo otshoyo. Uthi sanuzikhumbula into zamandulo. Mhlawumbe ubale bayifemelini yam akekho umntu wakho waba successful, akekho umntu wakho wenza into ezithile, akekho umntu wakho wenza into ezithile. Nam kweyam ifemeli ndinezinto ezingokuqala ukuzenza. Ndinezinto endingokuqala uzenza. Kweyam ifemeli. Andizuzibalisa ke zonke kodwa ndingokuqala uzenza. Zininzi, ndinomzi, ndinabantwana, ndisindisiwe. Ndigqibile iminyaka elishumi nditshatile nezinye. But ezi zinto ezi ndingowokuqala uzenza, ndibe ngowokuqala kuzo, akungomandla am, ngamandla kaThixo. Ndivumele i-influence kaThixo, ndikuvumela ukulibala izinto ezindala, ndikuvumela ukulibala uba ngabana ndikhule njani, ndikhule ndihlupheka. Uba ubuthetha ngentlupheko, ndiyayazi intlupheko. Ukuhamba ngenyawo ndisiya esikolweni ndiyakwazi, okanye iminwe ke yam ikrobe phaa ngapha kwezihlangu inyathele phantsi noba ndizinxibile izihlangu, ndiyakwazi. Unxiba iibhlukhwe ezincinci, ndiyakwazi. Le nto kuthiwa intlupheko, I experienced it. If ucinga intlupheko, that I have experienced. So there is no excuse or engabangela ububomi bakho ungabutshintshi. If ndingakubalisela ngobam ubomi ungothuka. Mhlawumbi uba kwanguwe ngowunikezela. Nam I had every opportunity yoba ngabana ndinganikezela, ndingaxhoma. Kodwa ndavumela uThixo uba ngabana makabulawule ubomi bam. Uba umoya ongcwele makabe nguye one-influence on how I live my life. Okanye on how I go about my business. On how I go about leading my life. Yes, it was not easy. I had to forget certain things. Things were said kum. Abantu bazithethe izinto. My future was predetermined that andizukuba yonto akho ndawo ndizoya kuyo. But ndavumela ukuinfluenswa nguThixo. Ithi loo nto libala izinto ezindala. Libala everything eyakathethwa ngumntu ingathethwa nguThixo kuwe. Zishiye zilibala. Ujonge ukuthetha kukaThixo. NguThixo lo uthi, musani ukukhumbula izinto zangaphambili. Ningazikhathaleli nezamandulo. Uthi yabonani. Kuverse 19 lo, uthi yabonani, ndiya kwenza into entsha, intshule ngoku. Aniyikuyazi na, inene, ndiya kwenza indlela entlango, nemilambo enkangala, nguThixo lutshoyo. Uthapho kungekho ndlela khona mna ndakwenza indlela. Aphi imilambo okanye kungaphumi imithombo khona mna ndakwenza imithombo iphume.
Apho bekuthwa wena uyukuba yinto, mna nthixo ndakwenza ube yinto. Apho bekuthwa awuyindawo, mna thixo ndokwenza uyendawo. Apho bekuthwa you'll be a failure forever, mna thixo will make you a success. Nguthixo uthi libala into zamandulo, libala okuthethiweyo, libala failures zakho of the past. Jonga phambili. Uthi izinto uthi oh my God. Uthi izolo okanye izilo zasendle ziyakundizukisa impungutye nenciniba ngokuba ndenza amanzi enhlango nemilambo enkangala ukuze ndiseze abantu bam abanyulwa bam. So uThixo uthi uzodunyiswa zizilwanyana zimpungutye uthi zonke enhlango zizokumdumisa. Why? Ngoba wenza imilambo ukuze kusele bani abantu bakhe. Wenzela abantu bakhe, akenzeli izilwanyana. Kodwa izilwanyana, they benefit ngoba wenzela abantu bakhe. Uthi xa zibona obu buhle benziwa nguThixo ebantwini bakhe, obu buhle uThixo abenzela abantu bakhe, ithi izilwanyana entlango ziya kumdumisa ngoba wenza amanzi entlango. Uthi uvula indlela entlango nguThixo lowo concerning ubomi bakho, noba ububona bungazuya ndawo, uThixo uthi ndenza indlela. Noba ngabana kukhangeleka ku-impossible, but uThixo uthi ndenza indlela. Akunguye nakaneno bevululwa ndlolo bomvu bawela abantwana bakhe. Akunguye nakaneno bebenze umlambo iJordane wama wahlehlele emva abantwana bakhe bawela. Nguye, nguye umenzi wendlela. Nguye umenzi wendlela. Nguye ummisi wendlela. Akunguyanga nalo ukomanda imimoya namaza ithulithi cwaka. Nguye ke lo mphulaphula othi kuwe libala izolo, mamela le nto ayithethayo for ingomso lakho. Ingxaki sinengxaki zokubambelela kwizolo, sinengxaki zokubambelela kwi-failures, silibala ukuthetha kaThixo. Uthi uThixo, mna Thixo ndenza indlela entlango, mna Thixo ndivula imithombo entlango. Apha indlela ingenzeki khona, mna Thixo ndiyayenza. Uzomamela bani na? Uzomamela izolo lakho okanye uzomamela uThixo othetha namhlanje, umenzi wezulu nehlabathi? Xa sithetha ngoThixo, ngulo odala odale umhlaba ngaphandle ngaphezu kweziseko. Ithi usekele on nothing umhlaba. Ngulo uyalela amanzi asika ulwandle njengomda unanamhlali akaweqi ngoba wayalele ngamandla ezwi lakhe. Ngulobeka inkwenkwezi ilanga nenyanga endaweni unanamhla aziwe. Ngulotweba isibhakabhaka ngathi utweba intente unanamhla simile. Ngulobeka amanzi ngaphezu kwesibhakabhaka unanamhla sigqabhuke. Ngulooyalele iintaba ukuba zintshule ziphume zivele unanamhla zikaphinde zitshone phantsi kwamanzi. That's our God. Ngulokhu uyalelayo ke namhlanje mphulaphula. Kuluki yalelayo, libali izolo lakho, libali past failures zakho. It's a new beginning, it's a new day, it's a new life for you. You can change your future. You can make your past as if it's nothing. God is calling you to the new beginning. Will you accept it? That is a question endilindele when we pendule mphulaphula. If uthi in your beginning uyayivuma le uThixo zanayo, phamsi izandla zakho le ndawo kuyo, wenze lo mthandazo emva kwam. Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyabulela ke ngokuba namhlanje ndizelwe kabutsha. Namhlanje zonke izinto ezindala ebomini bam zidlule, zonke izinto zisuke zabantsha. Namhlanje ndisisidalwa esitsha, ndizelwe kabutsha, ndingumntwana kaThixo. Ndiyabulela bawo egameni likaYesu. Amen. Ndiyabulela ke mphulaphula ngoba utheke wathandaza nathi nangokuba utheke wasijoyina ngawulinjikalanga. Masidibane ke kule veki zayo, ube nobusuku obuhle. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.